hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya in gaajo daran oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay hadda u xuubsiibanayso xaaladu eg macluul, gaar ahaan Soomaaliya oo abaaro 4 sannadood oo isku xiga ay ku habsadeen oo ay meesha ka saareen awooddii waxbeerasho ee dadka iyo sidii ay naftooda u quudin lahaayeen. Liise Shaleen ayaa warbixintan uga soo dirtay v o eda magaalada Geneva. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinaya.
Hay-adda cuntada adduunka ayaa ku warantay ilaa iyo 22 milyan oo qof oo ku sugan dalalka Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ay waajahayaan gaajo daran, iyadoo sheegtay in gaajada iyo dhimashada malaayiin xoolaha ay ku qasbeen in ka badan 7 milyan oo qof ay guryahooda ka tagaan iyagoo raadsanaya cunto, biyo iyo weliba doog ay siiyaan lo'dooda. W f b ayaa ka digtay in tiradani ay suurtagal tahay inay korodho, isla markaana xaaladu ay sii xumaadaan xilli roob yaraana la saadaaliyay sannadkii shanaad oo xidhiidha. Agaasimo goboleedka w f b ee bariga Afrika, Michael Danford, ayaa dhowaana kasoo noqday booqasho uu ku tegay Soomaaliya iyo waqooyiga Kenya. Isagoo ka hadlaya caasimadda Kenya ee Nairobi, ayaa Danford u sheegay inuu gaar ahaan gaadhay xaaladda daran ee Soomaaliya oo in ka badan 7 milyan ay waajahayaan dhibaatooyin bini'aadamnimo. Waxaana uu sheegayaa in tani ay tahay xaaladdii ugu xumayd ee uu arko muddo 22 sanno ah oo uu shaqaynayay w f b.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million.
Marka aad hayso heerarkan sare ee argagaxa leh ee nafaqadarrada degdega ah ee caruurta ee ay tahay 1.8 milyan oo caruura xaaladdan kaga sugan hadda geeska 1.8 milyan, marka aad hayso kadibna aad ku darto keliya faafitaanka xanuun sida shubanka, marka waxaad arkaysaa heerka dhimashada caruurta oo ku kordhaya xawaare argagax leh.
Danford ayaa sheegay in halistii macaluusha Soomaaliya ee sannadkii 2011 ee ay u dhinteen 250,000 qof oo kala baray ahaayeen caruur ayna u muuqato mid ka ballaadhan dhibaatada hadda. Waxaana uu xusay in w f b ay ku qiyaasisay inay gaadho 8.5 milyan oo guud ahaanba Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Waxaana uu intaasi raaciyay in 416 milyan oo dollar loo baahan yahay si kaalmo nafad baadina loogu sameeyo inta ka hadhay sannadka. Nafaqadarrada ayaa weli sarraysa guud ahaanba geeska Afrika. Hay-adda qaramada midoobay ee caruurta ayaa ku warantay in 10 milyan oo caruur da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ay nafaqadarro darani hayso, iyadoo intaasina sii raacisa in ku dhawaad 1.8 milyan ay waajahayaan xaalad daran oo halis ku ah nafta. James Elder oo ah afhayeen u hadla UNICEF ayaa sheegay in malaayiin caruur oo ku sugan geeska Afrika keliya xanuunuun uu ka xigo masiibo.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels of food insecurity, with another 1.4
waxaa jirta halis rasmi ah oo macluula weli laguma dhawaaqin, balse waxaaba jira in ka badan 200,000 oo qof oo ku jira xaalado macluulu ah, marxalado xun oo cunto yaraana, iyadoo 1.4 milyan oo kalena ay qarka u saaran yihiin. Marka ilaa aynu awoodno in aynu sii wadno inaynu taageerno ururinta dhaqaale si aynu u kordhino howlgalladeenna, markaa waynu helaynaa. Waan ka baqayaa macluul la wajaho.
Elder ayaa hoosta ka xariiqay in tirada dadka aan haysana biyo la cabbi karo ee gobolka ku sugan ay kordheen, iyagoo ahaa 9 milyan bishii Februari, haddana ay yihiin 15 milyan. UNICEF ayaa dib u eegtay baaqeedii xaaladda degdega ah oo ahaa 119 milyan oo dollar, kaasoo haddana ah 250 milyan oo dollar. Tani ayaa ka turjumaysa baahida kordhaysa ee guud ahaanba gobolka.